yamdi jeedidi silmaaji capanɗe tati toye kati takko Bamako laamorgo Mali e yamdi jeetati e 16 yamdi e jeenayi silmaaji capanɗe tati to e Paris.
Ummuba
me hiwri kon fota men landi ke on si tawi woni hiɗon e jamma ka wonɗon wo e nder aduna on ko adi ko en adorey e Mali e Bamako e ɓaawo waɗugol nde fiyande ka wuro kati nokku ka kunukoɓe daaki hankin e juma ɓe yeesoɓe holli deƴere arti e nden nokkure ko kuliyankoɓe woni ko tumira waɗugol nde heɗoɗe e Moussa Oumar Bari.
Ko e wendoga aljumari piyanɗe nana e nder wuro kati tawi ko kuliyankoɓe ndewda ɗon kati ko diwal tataɓal ñiɓirde konunkoɓe leydi Mali e kabaruji keɓaɗi ko werla lowaɗa ha heewi piyande naati e on nokku. Ko silimaji seeɗa tan pawi hen konunkoɓe Mali hono fama gari fabar ɓesguli pinoji e ɗi nokkuji caggal piyanɗe hakkunde kuliyankoɓe e konunkoɓe waɗi maayɓe. Ko ɗum woni ko andini chef d'état major konu Mali hono Oumar Diarra e biyol makko to bange konunkoɓe to goto maayi jeegomo mbarmi tawi goto e mabɓe ko civil e fanno kuliyankoɓe sappo e tato mbarama jeetato pawama juuɗe e nder konguɗi makko ha joni. O andini konunkoɓe kepti alaji kewɗi e juuɗe ɓen kuliyankoɓe kegol ɗi janguji kuliyankoɓe e balɗe ƴaɓɓiɗe ɗe fuɗɗima addude kulhuli mawɗi saabu kati hakkunde muɗum e Bamako ko kilométre uji sappo e joyyi. Hoorejo laamu faddew ngu yoga e jagorɗe kam e alaji kewɗi konunkoɓe leydi Mali ko toon goni. E kala e saaha konunkoɓe leydi ndi ina kollita haare kuliyankago ina jokkina feewi kono namde e jaahre ina soyne e jeese ɓesguli ɗi sababu ɗi janguji cakkitiɗi.
E kono woni guine ka lewru ndu e woni gasude ɗo ha joni caɗele no woodi e saabu uddugol ɗi bankiji e leydi ndi e ɗum noon haɗi e joƴƴingol walla naɓugol yimɓe ɓen e ɗi kalisiji ko tawata yimɓe no hana e yoɓede e gilandema e juuɗe fawa e o daraniɗo e kaño ɓe golloɓe ɗi bankiji ɗum ko Abdoulaye Sow o caɗele no waɗude e leydi ndi. Ha joni le Abdoulaye Sow no holli e ɗo yoɓe heɓu de hoolaare e fii kisal maɓɓe ngal haray golle ɗen alaka tawo e fuɗɗiteede. Sengiwi ɗon e yahay Tunisie kawtital société civile leydi ndin eɓɓuno yaltugol fii waɗugol seppoji ɗum ko fii hollugol langa weltaare maɓɓe ko faati e fukkintingo moƴƴintingo sariyaji e Tunisie ɗin ɓe seppoɓe no tumiri yeesojo Kayis Sahid faaleede e waylugol sariyaji leydi ndi ɗum noon no habba e nde tenere arore ko ɓe halfinaɓe kisa woni ko haɗuno ɗum laatagol e ɓaawo willagol ɓe seppoɓe e Gaza. Sengiwi ɗon e yahay Libi yimɓe sappo e tato warama e nder ɓe e paykun gotun e capanɗe tato barmuɓe koye nder ɗi cipiruji e milis ɓe e waɗuɗi hanki woni ko o bone waɗi e nder Tripoli e laamorgo Libi. Sengiwiɗon min gantinayi on wondema e tonguinali e kañum kadi Union Africain hollude weltare maɓɓe ɗum ko saabu ko famodiral fuɗɗi waɗude hakkunde Russie e Ukraine ngal noon gomijo maɓɓe ko hande woni e ko ɓangina e sengo e kañum e nokkure nde. E sengiwiɗon e yahay joni e ɗe leyɗe aduna yankojam yantino wondema haray wano e kañum Ukraine e Russie e holli wondema famodiral fuɗɗi waɗude hakkundeji maɓɓe ɗum ko fino gawri yeyire.
Hay so tawi ɗi lebbi kala ko e nden feere wonino wattidima laatade pamodiral hakkunde Kiev e Moscou ko yewti e ɓiltude o nguuri ɓiliɗo toon to Ukraine. Ɗum ko e tawtoreedi ɗen leyɗi ɗiɗi kam e hoorejo fedde ngo tagi windere ONU hono Antonio Guterres wondude Recep Tayyip Erdogan lamɗo Turki. Ngal ɗo ciifodiral noon hay so tawi hen leydi kala jaɓani siifdude e leydi gondidi e ɗerewol gotol moni hen kala ko bangi mum siifi ma saabo leydi kewɗi pawinoɗi e on ɗon guuri caɗele mumen mbawa ustadi ha tengti noon e ko wiite ko bele woɓɓe mbi gem ha. E on saaha tawi ko gomu toppitingu nguuri e aduna o ina wiye PAM holliti 4.7 million bani adama ina gonno e damal heegi sattungi. Ngal pamodiral noon siftindi ma duumu lebbi nayyi ete ina sikka ko tolnoto e 25 million e tonne ma yaltini leydi Ukraine rewne e maayo ɓalew ngo tindade leyɗe ɗe ɓuur sohleede to. Heddi kay ko haqqillaji foof ina jowi e yakari moƴƴo ɗeɗo leydi mbawa ɗoftade e tabatindi ko ciifodiri ko